Tell me whatever you like. This is more than hip hop. Tanelewa. Unanijua unanisikia. It's your brains once again. Then the kid records. Donnie Namako.
Yamakawa, huh? Yamachoma da. So kila kitu nijuacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. Yamachoma da. So kila kitu nijuacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu show me some love.
Yo, since 99, nipo kwenye game. Goma zote ziko fine, Mungu kanipa hifem. Dele kwenye line, na shine kila sehem. Nipe dili ni sign, snipe story za madem. Ugumu wa maisha, nitisha tosha kuhaso nyumbani. Auliki mticha nimbishi, nitoke jashos na clown ya umaster. Na kila judo na timba, kuna mjama mwenye rasta duniani labda la simba. Mama alisema niwe deep deep sana. Deep deep sana, kwa vesi ni chane sana, huh? Wale masnichi ni wa skip skip sana. Skip skip sana, wasije kuleta drama. Hapa ni hip hop, no drop, classic flow, Mr. Coolio. Napenda kurapa, tankifa mnizike studio. Hii ni black black, so stay back back. Fools, wak wak, trash, wana rap rap, do booze.
Nema choma na, so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. Nyama chomana, so kila kitu ni kwacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu show me some love.
Yo, mziki nilizaliwa salama bila ya chongo. Mindo stani sesa chua na madam lita ndani ya bongo. Niko juju ya roof, kuna wege wa kunificha. Fabulet head roof, mana na shoot kwenye kichwa. Bye bye, nai nai, ini ngumu na nyeusi. Akina zena wakatai, yapo sula inachunusi. Sina time na vimada, ubebi bebi yapo umefichwa. Lamzangu zinafanyaga sanamu atingishe kichwa. Nasema, mziko bongo bila skendo auto boy. Sina ringa wala mjengo na nkibanja wako hoy. Bila dili za magendo na survive na wantoy. Una cha baby pendo za kigumu na chomoi. Bifu zisizo na msingi ukisnitch chezi fair. Gemu ina miruzi mingi mbwa bado siapotea. Wanauliza who is the king of bongo hip hop on air. Don't bother do your thing, it's me and I don't care. Don't bother do your thing, it's me and I don't care.
Nema chomana, so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. Nyama chomana, so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo.
Okay, chemsha bongo, bongo bongo ndo chanzo. Kitaka jificho songo, nkupe msongo wa mawazo. Chapita kila msoto, mixa kuziba vilaka. Leo kicha, mwenye moto nimekuja choma vichaka. Ustege ulimbo, misitui chini anga. Natega tundu bofa, wajui mindo ndege mjanja. Sina kabila wala udidi, steam zangu sina mabawa. Mzania wamene, come on na Magufuli ukawa. Bongo kama Ulaya, yo. Kata visa naenda Kongo kauna mchongo wa sula mbaya. Kichwani na mali naitaji ulinzi wa kueleweka. Nandika la inkali hadi nkishika peni na weka ledioni. Napigwa yeki ya plomo tena for free. Na hizo cheni zako feki wezi ntisha mini MC. Nachosema kinakuwa shwani mpaka kitana. Kuna choko nisemjua labda lidi chokola.
So kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. Nyama chomana, so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo.
Sini lisema.
Yeah, yeah. Show the world. Modern town finest.
Sema whatever you like.
Yes.
Kamakawa.
Rush Dawn Band. Representing the house, man.
This is more than hip hop.
More than hip hop is a house, man.
Ala nuna ni soma.
Naku soma, mse. Effect, I got you, boy. Respect to the regions.
Log out, yo.
Let's log out, huh? Donnie, log out, log out, log out.